it's different.
Silver star general. Nega kule para rombo chimi chakuni ado wani mare mutoro nega kule para tu chumu kende giwe chule mi mapadanu wanyale wichi wigi
kudilonge peko patrai nyo MCK your promoter Roji. Love is me, but others call me Jeezy. I'm glad to call you baby. And this is me, Machinga Wawakudi Karashen. Yeah, ooh, 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 ooh.
Jimmy, you need a one in Mari and young and nigga. Para rombo chimi chakuni ado wani mare mutoro nega kule para tu
nilikuwa minapenda kukuwa na wewe na mapenzi lako tu, lakini tabia zako ndio alileta mapenzi hizo. Ataki kuwe mahali gani, tutafanya kiri mingi na fatu kuwe vipi. Hata kama polisi yote vile kazi alawe jeshini hiya meshinda. Jizi frisi ya ifanyi siri ziki, tunaele na muziki tuhende paka mbele. Jizi frisi
chingi yoni ya don wani mare anyonga nega kule mpara rombo chingi chwaku ni ya don wani mare. Jasu ndi kumate, ni kumanwa. Atoi mukende giluora ke pira ngoke. Jasu ndi kumate, ni kumachoma dongo.
Yupa bibi noni ya giromo merive jizi mkukengo.
Nyonga nega kule para rojo.